Fadingo. Changa. The Changa.
Downloaded from ilovezedmusic.com.
Angandilande. Krani imanena. Changa. The Changa. Talibe angandilande. Angalande. Korani imane nanso Olo utaika pakama Komangati si chako Sungalume Olo chitakala pansi pamapiri awiri Komangati ndi chako Chitako pesa Sala 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 Amachi samala Chauta amachi samala Sala 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 Sala, amachi samala, chauta amachi samala, changa, chintu changa, palibanga lande changa, chintu changa. Korani manena Kuti wodikira Paiembu ye mulungu Hatsala ndira mpoto Korani imanena Zonse zimachitika Mukufuna kwake mulungu Korani imanena Sala, 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 sala Amati samala Chauta amati samala Sala, 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 sala Amati samala, chauta amati samala Korani manena Korani, Korani Go Changa Chintu changa Palibangalande changa
Downloaded from ilovezedmusic.com
Chintu changa Na 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 Oh 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 Mulungu yeah Bipana money